Masabu.
Masabu.
Yeah, yeah.
001. Between Bona Naskia fitness, Kia Pami Naskia.
Nikona vibe, come on, Lote.
Bona Naskia fitness, Kia Pami Naskia.
Nikona vibe, come on, Lote.
Between Bona Naskia fitness, Kia Pami Naskia.
Nikona vibe, come on, Lote.
Bona Naskia fitness, Kia Pami Naskia.
Nikona vibe, come on, Lote.
Naskia poa, Naskuni nini. Poa, Naskuni nini. Leo niko poa, Naskuni nini. Poa. Sika kama mkono wa disease. Pana complicate pa vitu vya receipt. Tuko majenika, tuko overseas. Chine majika rakia selfies.
Mini mgezo bado mkoja bako benzo. Kando ni makali chesa ni kikolo. Titida na wahandu liki solo. Punchline topo marapa wafunge leso.
Nasikia poa, nasijuni nini. Poa, nasijuni nini. Leo niko poa, nasijuni nini.
Naskia fitness, kia pami naskia.
Nikona vibe, kama lote.
Mbona naskia fitness, kia pami naskia.
Kama nikona vibe, kama lote.
Sijui mbona naskia fitness, kia pami naskia.
Nikona vibe, kama lote.
Mbona naskia fitness, kia pami naskia.
Kama nikona vibe, kama lote.
Simzima, ugare kitu mapima. Nani kwenye moti kuna chupa ya mzinga, mimina. Nasikia kukata nikichonga mila, nataka kubiminda.
Me I feel that tonight's gonna be a good night. Tell me ku like lazima tafurai. Let's give it up. Leo nipo kwenye mood. Na kila kitu good
good. Hey girl your body good, you must come kasa good. But after them bad, no nimpe vitu good. Kade mameni shika nasikia niko suit. Hey, kuwa ndani ya kladi but napendo kiwa nudu.
Sijui mbona nasikia fit, nasikia pami nasikia.
Nikona vibe kama lote.
Mbona nasikia fitness, kia pami naskia.
Kama nikona vibe, kama lote.
Sijui mbona nasikia fitness, kia pami naskia.
Nikona vibe, kama lote.
Mbona nasikia fitness, kia pami naskia.
Kama nikona vibe, kama lote.
It's a Madonna beat.